usazipe waje pinkango manzeze
ndi kudziwa wapemphera kusala kudya koma zinthu sizikuyenda
mavuto oganika fotokoza maloza mwina nandiloza mulungu aliko mwina ndi maboza usazipe fusa dangote mulungu aliko wadani muzengela mikango ndikudwala sindikuchila nzanga kandiona akumasintha njila achibale akumandisala chasala ndi chani I ndingomwalila usazipe ngati namani iwe kuchila ndili ndingongole zoposa siku wanga yakwana nthawi nditenge moyo wanga ndikapanga sheya kawa zanga kwa bale anga azizanga akumandinena akumandikamba usazipe ngati ali danger thandizo lako lili mastrenja kusanzelu kwa kadaulo mapempelo usagwe maeselo usazipe chifukwa cha mavuto usazipe chifukwa sizikuyenda usazipe chifukwa cha chikondi usazipe chifukwa cha chitonzo
usazipe ndikudziwa wapemphera kusala kudya koma zinthu sizikuyenda kukanidwa mimba nkupatsidwanso matenda tsoka lanu ndi la mfutso lobwereranso pa moto kawiri nthawi imafika zizayenda ingotiphe olo ena anga kuyalutse pokupekera nkhani zabodza usadziphe kukanidwa ngati mujanachitira petulo kunkana yesu pangapo kupekeredwa nkhani pongofuna kuyipitsirana mbiri kutonzedwa kusalidwa chifukwa cha kusabereka wekha wekha mu mtima nkumangodzizenga mulandu kumadzinena kuti ndiwe wolephera usadziphe
usazipe chifukwa cha mavuto usazipe chifukwa sizikuyenda usazipe chifukwa cha chikondi usazipe chifukwa cha chitonzo anzanga kuyendela Range Rover akundiseka akuti ndine lova I'm stuck my life is over akundiona Yehova usazipe sinthamalo work so hard tire poison trust in God ngati Samisoni anandisiya machipongwe anandipanga tosti kundionesa bangwe zamalavu chili kuti chingwe usazipe sanali wako mulungu wako akupasa wako ndili kundende mulandu osalakwa Juda ndikulavula gaga ndinafakale ndili kumanda usazipe yang'ana pantanda kuzipa sikuchesa kuto ukayankha chani kwa mulungu wako taganizila fuko lako mbili yako makolo ako
usazipe mopatsa lingalira abale makolo pa iwe amadalira ukamapo machonji iwo amakhutira
Stitch Frey on the board
YJ Pinkango Achanda NB Nation.